Sasane ngon, uzene ngomso, dixalele ngok, sasane ngon, uzene ngomso, dixalele ngok, kungama njani ke.